pike, baby na nga keliba. Shame on you.
You meet on wangu kata chenda cha.
Shame on you.
Marokwa rongwe kudongi bala.
Shame on you.
You meet on wangu kata chenda cha.
Shame on you.
Jumoku watu irini ya juu, no jumu weri lega no gijura jura. Jumoku watu irini ya futuke, chapenjo yoki pengo kuno futuke chungoya.
Moses Caronco, Mbareso, CSJ, more.